zomona biso to zomona biso te makambo ebeli tala ndenge mokili ebeli mabeli kikulu mawa
nzambe nayaki pamba te awa na osali ena kosoka pamba te na RDC Congo ikwele ona kata na bana betela nzambe maboko na mabondeli noblesse oblige ikwele ona kata na bana betela nzambe maboko na mabondeli zambe 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 nayaki pamba te awa na osali ye nakozonga pamba te na RDC Congo noblesse oblige mami momba merci ikwele ona tata na bana betela nzambe maboko na mabonde bino bamama na bino batata nasengi na bino bosambela nzambe makasi isa biso obongwanie vraiment ngai nabomaka te nyongo to likambo na moto te kaka bana oyo eske paradiso ekozelanga bamama batata kosambela nzambe makasi
tosambelaka makasi
mama merci
wanaka kosika mpe akolakisa yo nyonso oyo omonaki na
mokoloesa mungu baba solo ya pilipili esilaka te na kati ya ye mboka mama tolingana ye tozanga na mama totika bilobaloba ebomaka mboka bandeko Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit.